Hadija we cop and talip. Hadija we cop and talip. Hadija we cop and talip. Sito wa shangaa wakisema nilimwata. Hadija we cop and talip. Hadija we cop and talip. Hadija we cop and talip. Sito wa shangaa wakisema nilimwata. Hadija we cop and talip. Moyo unadunda kama sound kwenye speak. Hadija we cop and talip. Moyo unadunda kama sound kwenye speak. Usasikize masolo. Wanaleta polo yo yo yo. Usasikize masolo. Wanaleta polo yo yo yo. Wanaongea mchana usiku watalala. Hadija we cop and talip. 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 Sito wa shangaa wakisema nilimwata. Hadija we cop and talip. Hadija we cop and talip. Hadija we cop and talip. Sito wa shangaa wakisema nilimwata. Unayonipa ukosei, mapenzi yana bei, kitandani ukosei, oh na na na. Wekopa kila bei, na sikuwa birthday, watongea kila sei, temana na. Kahuna bocha sini bibu, wekopa pigi tafu, nitalipa tausiku. Wanga wanachuna, wanaleta gezo bifu. Sisa tunanoma, tunapangu sakatishu. Wanaongea mchana, siku watalala, Hadija wekopa ntalipa. Wanaongea mchana, siku watalala, Hadija wekopa ntalipa. Hadija wekopa ntalipa. Hadija wekopa ntalipa. Hadija wekopa ntalipa. Sito wa shangaa wakisema nilimbwata. Hadija wekopa ntalipa. Hadija wekopa ntalipa. Hadija wekopa ntalipa. Sito wa shangaa wakisema nilimbwata. It's a boy to the Montana right here. I got my boy out of it. Brothers music. Hadija we cop and talip. Hadija we cop and talip. Hadija we cop and talip. Hadija we cop and talip.